you do, tapali umi winga chita. When you act, everyone is left in the past. I call you Lesa, Kadabwisha, Mulanda Bwisha. When you do a miracle, wonse kudawa, Lesa tata, you love us so much. Lesa mwana, wali tufwilile. Lesa mupashi, you always with us. Lesa ni mwevo mweka, mweka fye mwe mweva maka.
Lesa ni mwevo mweka mweka fye mwe mweva maka.